Hallelujah. Are you happy tonight? Nijabulile. Ake ngibone izandla senza kanje phezulu. Awuthi impela okuhle nomusa kuyangilandela. Ilona verse leli engilithanda kakhulu engihlala ngilisebenzisa ngithi noma kwenzekani uhlangabezana naziphi izimo endleleni but ufuna wazi ukuthi izinto ezimbi aziveli kumdala. That's why ngiyangifuna ukuthi uma ngabe kunezinto ezenzekayo ungablame uNkulunkulu. Uma ungaqaphela most of ingoma engiziculayo zikhuluma ngento eyi-one, ukudumisa uNkulunkulu nokumbonga. Noma ngihlangana nezimo endleleni njengoba ngihamba but ngithi iNkosi uyingcwele. Noma izinto ziqhamuka ngapha nangapha ngithi hayi iNkosi kulungile. Ngifuna ukubonga kakhulu uNkulunkulu. Today ngishutha i-live DVD kokuqala since ngaqala ukuba kule ndima yomculo. And ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi anginikeza le chance. I'm celebrating 12 years today professionally kumusic industry. And le nto yenzeke kahle ke ngicelebrate wa 12 years and I've got 12 fingers and I'm chewing my last DVD with 2012. Hallelujah. My next song is uthi kulungile noma ngabe kwenzekani kodwa makuvuma uNkulunkulu. Ayinakuphikiswa intando yakho. Oh yeah, yeah. Uthi noma ngabe kwenzeka into ezibuhlungu kodwa Nkosi uma uvumile kulungile. Uthi kunjani?
Mumbi, Bekulu Magabi, Befunum Shatuaku Biki, Befunukoshisem 17, Besebangeka Malako, Bekulu Mangazo Songkisi, Doesna Silengeka Malako, Gota Uchim Gosumanga, we are bars when Alabant, Mangabella Banta Benzanja, we are bars and Makama
Kulumi.
more music at gospeljingle.com.